Mpulira nze na setegera buli bwendi akakola ne kankuba Mpulira nze na nakubitwa buli kwenda bamulaba ng'omuzimu Minista na ye bamukwatimbe muketo nga alya kubukola gwe
Longo tiyuti
Samix
Fetuli eno gwe mu parlamenti
Buladi mu parlamenti
Fetuli ya bukola mu parlamenti Mwagala kubuwera temukimanyi nti obukola nabwo ddagala n'omuzungu kati abwagala omuzungu yabuyise gwenemira kwe I like waka fez and I really confess fe mutima beating I feel obukola in my chest chest I can't walking better than your slipper angambye mutuleke mwana tubulume gwe buno bukola nze sibuta abana bageto muje tubulume gwe mu parlamenti abo batuleke gwe
fetuli eno gwe mu parlamenti gwe
fetuli eno gwe mu parlamenti
buladi mu parlamenti
fetuli abukola mu parlamenti
buladi mu parlamenti
meeting fetwazi vakoda
buladi mu parlamenti
si campaign fetuli amira gwe
buladi mu parlamenti
Batiri na mwana na moyo mutukuvu mugulu nkusaba nsasira Kana kayimba nze kenkubye abakulembeze walaize tebanona Na ise yonze mugeto nensanga basajje yobe kuba Onzimotya obukola bwange gundi onzimotya obukola bwange Mulowoza mwechava kuchi Mulowoza mwechava kuchi Mutuleke fetu bulume Parlamenti walainge mimi Fetuli eno gwe mu parlamenti
Buladi
mu parlamenti
Marimba
Buladi mu parlamenti
Respect planet yomutume Nobody say